Kalata yoyamba ya Petro. 1 Petro 1. Ndine Petro mtumwi wa Yesu Kristu. Ndikulemba kalata iyi kwa inu osankidwa a Mulungu. Amene muli obalalikira kuchilendo. Kumayiko aku Ponto, Galatia, Kapadokia, Asia ndi Bitinia. Mulungu Atate adakusankhani monga iye adaziganiziratu kuyambira pachiyambi kuti Mzimu Woyera akuyeretseni ndipo kuti mumvere Yesu Kristu ndi kutsukidwa ndi magazi ake. Mulungu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere wonka nuchulukira chulukira. Tiyamike Mulungu Atate Ambuye athu Yesu Kristu. Iye mwachifundo chake chachikulu adatibadwitsanso pakukitsa Yesu Kristu kwa akufa. Motero timakhulupirira molimba mtima kuti tidzalandira ngati cholowa zokoma zosaonongeka, zosapitsidwa ndi zosafota zimene Mulungu akukusungirani kumwamba. Ndi mphamvu zake Mulungu akukusungani inunso omkhulupirira kuti mudzalandire chipulumutso chimene Iye ali wokonzeka kuchionetsa pa nthawi yotsiriza. Zimenezi zikukondweretseni ngakhale tsopano mumve zowawa poyesedwa mosiyanasiyana pakanthawi. Monga golide ngakhale ndi wotha kuonongeka amayesedwa ndi moto, momwe monso chikhulupiriro chanu chimene nchoposa golide kutali chimayesedwa kuti chitsimikizike kuti nchenicheni. Apo ndiye mudzalandire chiyamiko, ulemerero ndi ulemu pamene Yesu Kristu adzaoneka. Iyeyu simudamuone, komabe mumamkonda. Ngakhale simukumuona tsopano, mumakhulupirira ndipo mumakondwera ndi chimwemwe chachikulu ndi chosaoneka. Pakutero mukupata mphotho ya chikhulupiriro ndiye kuti chipulumutso chanu. Aneneli amene adaneneratu za mphotho ya ulere imene mudzalandireyo ankafunafuna mofufuza-fufuza za chipulumutsochi. Mzimu wa Kristu wokhala mwa iwo ankaneneratu za zowawa zimene Kristu adzamve ndiponso za ulemerero umene adzakhale nawo pambuyo pake. Aneneliwo ankafunafuna kudziwa kuti kodi zimene zidzachitika liti ndiponso mwa njira yanji. Mulungu adawaululira kuti ntchito yawoyi sankayigwira chifukwa cha eni akewo koma chifukwa cha inu, pamene iwo ankanena zoonazi zimene mwamva tsopano. Olalika Uthenga Wabwino adakuwuzani zoonazi mwamphamvu ya Mzimu Woyera wotumidwa kuchokera kumwamba, angelo omwe amalakalaka kuona nawo zinthuzo. Nchifukwa chake mtima wanu ukhale wokonzeka, khalani chelu. Khazikitsani chiyembekezo chanu kotheratu pa kukoma mtima kwa Mulungu pamene Yesu Kristu adzaoneke. Muzikhala ngati ana omvera, osatsatanso zimene munkalakalaka pamene munali osadziwa. Koma monga Iye amene adakuitanani ali woyera mtima, inunso khalani oyera mtima mmakhalidwe anu onse. Paja mawu a Mulungu akuti,
muzikhala woyera mtima popeza kuti ineyo ndine woyera mtima.
Mulungu alibe tsankho, amaweruza aliyense molingana ndi zochita zake. Ngati mumutcha Atate pamene mukupemphera, mchitireni ulemu nthawi yonse muli alendo pansi pano. Mukudziwa bwino chimene adakombola nacho ni kukhalidwa lanu lachabe limene mudalandira kwa makolo anu. Sadakomboleni ndi ndalama zotha kuonongeka zija siliva kapena golide ayi. Adakombolani ndi magazi amtengo wapatali ya Kristu amene adakhala ngati mwana wa nkhosa wopanda banga kapena chilema. Iyeyo Mulungu adamsankhiratu dziko lapansi lisanalengedwe, koma wamuonetsa nthawi yotsiriza ino chifukwa cha inu. Kudzera mwa Iye mumakhulupirira Mulungu amene adamuukitsa kwa akufa namupatsa ulemerero. Ndipo choncho chikhulupiriro chanu ndi chiyembekezo chanu zili mwa Mulungu. Mwayeretsa mitima yanu pakumvera choona, kotero kuti muzikondana ndi Akhristu anzanu mosanyenga. Nchifukwa chake muzikondana ndi mtima wonse mosafokera, pakuti mwachita kubadwanso moyo wake siwochokera mbewu yotha kuonongeka koma mbewu yosatha kuonongeka. Mbewu iyi ndi mawu a Mulungu, mawu a moyo ndi okhala mpaka mpaka. Paja mawu a Mulungu amanena kuti anthu onse ali ngati udzu, ulemelero wawo uli ngati duwa la kuthengo. Udzu umauma ndipo duwa limathothoka, koma mau ambuye ngokhala mpaka muyaya. Mau amenewa ndi uthenga wabwino umene walalikidwa kwa inu.
1 Petro 2.
Nchifuwa chake, tayani choipa chonse, kunyenga konse, chipamaso, kaduka ndi masinjiliro onse, monga maganda obadwa chatsopano amalilira mkaka, inunso muzila kalaka mkaka weniweni odyetsa mtima wanu, kuti ukukuzeni ndi kukufikitsani kuchipulumutso, popeza kuti mwachira wadi chifundo cha Ambuye. Bwerani kwa iye amene ali mwala wa moyo, womwe anthu adaukana koma Mulungu adausankha kuti ngwa mtengo apatali. Inunso mukhale ngati miyala ya moyo yoti Mulungu amangire nyumba yake. Mmenemo muzitumikira ngati ansembe opatulika, pakupereka nsembe zochokera ku mtima zokomera Mulungu kudzera mwa Yesu Kristu. Paja malembo mudalembedwa kuti,
ndasankha mwala wa mtengo apatali, ndikuyika tsopano mziyoni ngati mwala wapangodya. Wokhulupirira iye sadachita manyazi.
Tsono kwa inu wokhulupirira, iye ndi wamtengo apatali, koma kwa osakhulupirira ndi monga momwe mawu a Mulungu anenera kuti,
mwala omwe amisiri omanga nyumba adawukana, womweyo wasanduka mwala wapangodya.
Mawu a Mulungu akutinso,
umenewu ndi mwala wokhumudwitsa anthu ndi thanthwe lowagwetsa.
Amakhumudwa popeza kuti amakana kumvera mawu a Mulungu, ndipo anali oyeneradi kuti adzaone zotere. Koma inu ndinu fuko losankhidwa, ansembe achifumu, mtundu wopatulika, anthu ake ake a Mulungu. Adakusankhani kuti mukalalike ntchito za mphamvu za iye amene adakuitanani kuti mutuluke mu mdima mukalowe mkuwala kwake kodabwitsa. Kale simunali anthu a Mulungu, koma tsopano ndinu anthu ake. Kale simudalandira chifundo, koma tsopano mwalachilandira. Okondedwa anga, popeza kuti ndinu alendo pansi pano, ndikupemphani kuti musagonjele zilakolako za thupi zimene zimachita nkhondo ndi mzimu wanu. Samalani mayendedwe anu pakati pa akunja, kuti ngakhale azikusinjirirani kuti ndinu anthu ochita zoyipa, komabe azona ntchito zanu zabwino. Apo adzalemekeza Mulungu pa tsiku limene iye adzawayendere. Chifukwa cha Ambuye, muzimvera akulu onse olandira ulamuliro. Ngati ndi mfumu yayikulu koposa ija, imvereni chifukwa ili ndi ulamuliro pa mafumu ena onse. Ngati ndi nduna, zimvereni chifukwa zidachita kutumidwa ndi mfumu kuti zizilanga ochita zoyipa ndi kuyamikira ochita zabwino. Paja Mulungu amafuna kuti ndizochita zanu zabwino muthetse kulankhula kosadziwa kwa anthu opusa. Inde muzikhala ngati mfulu, koma ufulu wanuwo usakhale ngati chinthu chophimbira zoyipa, koma khalani ngati atumiki a Mulungu. Muzilemekeza anthu onse, muzikonda Akristu anzanu. Khalani anthu opa Mulungu. Fumu yayikulu koposa ija muzipatsa ulemu. Inu antchito, muzimvera ndi ulemu onse anthu okulembani ntchito, osati okhawo amene ali abwino ndi ofatsa ayi, koma ndi ovuta omwe. Pajatu ndi chinthu chabwino ngati munthu chifukwa chokumbukira Mulungu apilira zowawa zosamuyenera. Kodi pali chani choti nkukuyamikirani ngati mupilira pamene akumenyani chifukwa choti mwachimwa? Koma mukapilira zowawa mutachita zabwino, apo mwachita chinthu chovomerezedwa ndi Mulungu. Mukhalidwe otere ndi umene Mulungu adakuitanirani. Paja Kristu nayenso adamva zowawa chifukwa cha inu, nakusilani chitsanzo kuti muzilondola mapazi ake.
Iye sadachitepo tchimo lililonse, ndipo sadanene bodza lililonse.
Pamene anthu ankamuchita chipongwe, iye sadabwezere chipongwe. Pamene ankanzunzika, iye sadaopseze, koma adapereka zonse kwa Mulungu amene amaweruza molungama. Kristu mwini wake adasenza machimo athu mthupi lake pa mtanda, kuti mmachimo tikhale ngati akufa, koma pakutsata chilungamo tikhale ya moyo ndithu. Mudachiritsidwa ndi mabala ake, munali ngati nkhosa zosokera, koma tsopano mwabwerera kwa mbusa amene ndiwo kuyang'anirani.
1 Petro 3.
Chimodzimodzinso inu azimai muzimvera amuna anu, kuti ngati ena mwa iwo samvera mawu a Mulungu, azikopeka ndi makhalidwe akazi aonu. Sipadzafunikanso kunenelera mawu, popeza kuti adzadzionera okha makhalidwe anu aulemu ndi angwiro. Kudzikongoletsa kwanu kusangokhala kwa maonekedwe akunja pakuluka tsitsi ndi kuvala za makaka za golide ndi zovala za mtengo wapatali, koma kudzikongoletsa kwanu kukhale kwa moyo wa mkati, kuwongola kosatha kwa mtima wofatsa ndi wachete, moyo otere ngwa mtengo wapatali pamaso pa Mulungu. Umu ndi mmene kaleli jazimayo oyera mtima okhulupirira Mulungu ankadzikongoletsera, ndipo ankamvera amuna awo. Sala yemwe ankamvera Abrahamu ndi kumutcha mbuyanga. Motero inu azimayi ndinu anake a Sarayo ngati muchita bwino, osalola kuopsedwa ndi kanthu kalikonse. Inunso amuna, muzikhala moamvetsa bwino akazi anu. Muziwachitira ulemu popeza kuti iwowo ndi mtundu wofokerapo, ndiponso ngolandira nanu pamodzi mphatso ya Mulungu imene ili moyo wosatha. Muzitero kuti pasakhale kanthu koletsa mapemphero anu. Mawu otsiliza ndi awa: nonse mukhale a mtima umodzi ndi womverana chisoni. Muzikondana nawo abale. Mukhale a mtima wachifundo ndi wodzichepetsa. Anthu okuchitani choyipa osawabwezera choyipa, okuchitani chipongwe osawabwezera chipongwe, koma inu muziwadalitsa. Pakuti inuyo Mulungu adakuyitanirani mkhalidwe wotere kuti mulandire madalitso ake. Paja mawu a Mulungu akuti,
yemwe afuna kukondwera ndi moyo ndi kuona masiku abwino, aletse lilime lake kulankhula zoyipa, ndiponso milomo yake kunena mabodza. Alewe zoyipa, azichita zabwino, afunefune mtendele ndi kuyesetsa kuupeza. Paja Ambuye amawayang'anira bwino anthu olungama amatchera khutu kumapemphero awo, koma wachita zoyipa sawayang'ana bwino.
Ndani angakuchiteni choyipa ngati muchita changu pa zabwino? Koma ngakhale mumve zowawa chifukwa cha chilungamo, mudzakhala odala ndithu. Musachite mantha ndi anthu kapena kuvutika mu mtima, koma muzilemekeza Khristu mmitima mwanu ngati Mbuye wanu. Khalani okonzeka nthawi iliyonse kwayankha mofatsa ndi mwaulemu anthu okufunsani za zimene mumayembekeza. Khalani ndi mtima wopanda kanthu kowutsutsa, kotero kuti anthu ena akamasinjilira mayendedwe anu abwino pamene mukutsata Khristu achite manyazi ndi chipongwe chawo. Nkwabwino kumva zowawa chifukwa chochita zabwino, ngati Mulungu afuna choncho, koposa kumva zowawa chifukwa chochita zoyipa. Paja nayenso Khristu adafera machimo a anthu kamodzi kokha, munthu wolungama kufa mmalo mwa anthu ochimwafe, kuti atifikitse kwa Mulungu. Paza thupi adaphedwa, koma paza mzimu adapatsidwa moyo. Ndipo ali ngati mzimu choncho adapita kukalalika kwa mizimu imene inali mlende. Mizimuyi ndi anthu amene kale lija sadamvere pamene Mulungu adadikira moleza mtima pa nthawi imene Nowa ankapanga chombo. Mchombomo anthu owerengeka okha asanu ndi atatu adapulumuka ndi madzi. Madziwo akufanizira ubatizo umene masiku ano umakupulumutsani chifukwa cha kuuka kwa Yesu Khristu. Kubatizidwa kumeneku sikuchotsedwa litsilo la mthupi, koma kudzipereka kwa Mulungu ndi mtima woona kudzera mwa Yesu Khristu amene adapita kumwamba, ndipo ali kudzanja la manja la Mulungu. Kumene kwa angelo ndi maulamuliro ndi zimphamvu zimamvera iye.
1 Petro 4.
Tsono popeza kuti Khristu adamva zowawa mthupi mwake, valani dzilimbe ndi maganizo omwewo, chifukwa munthu amene wamva zowawa mthupi mwake ndiye kuti walekana nawo machimo. Choncho panthawi ya tsala yoti mukhale pansi pano, simudzatsatanso zilakolako za anthu, koma mudzatsata kufuna kwa Mulungu. Paja kale mudakhala mukutaya nthawi yochuluka pakuchita zinthu zimene akunja amazikonda. Munkatsata zonyansa zilakolako zoipa, kuledzera, gera, maphokoso apamowa ndi kupembedza mafano konyansa. Anthu akunja amadabwa tsopano poona kuti mwaleka kuthamangira nawo zoyipitsitsa zimene iwo amachita mosadziletsa konse. Nchifukwa chake amalalata. Koma iwo adzenera kufotokoza okha mlandu wawo kwa Mulungu amene ali wokonzeka kuweruza amoyo ndi akufa. Nchifukwa chake uthenga wabwino udalalikidwa ndi kwa amene adafa omwe kuti ngakhale adaweruzidwa mthupi monga anthu komabe mu mzimu akhale ndi moyo monga Mulungu. Chimalizo cha zonse chaandikira. Nchifukwa yake khalani ochenjera ndi odziletsa kuti muthe kupemphera. Chachikulu nchakuti muzikondana mosafokera popeza kuti chikondi chimaphimba machimo ochuluka. Poyenderana muzisamalirana bwino mosadandaula. Aliyense mphatso imene adalandira kwa Mulungu azitumikira nayo anzake. Mukhale ngati akapita wogwiritsa bwino ntchito mphatso za mitundu mitundu zochokera kwa Mulungu. Aliyense amene amalankhula mawu ake akhaledi mawu ochokera kwa Mulungu. Aliyense amene amatumikira atumikire ndi mphamvu zimene Mulungu ampatsa, kuti pa zonse Mulungu alemekezedwe mwa Yesu Kristu. Ulemerero ndi mphamvu ndi zake mpaka muyaya. Amen. Inu okondedwa, musazizwe ndi chimoto cha masautso chimene chakugwerani kuti muyesedwe nacho. Musaganize kuti zimene zakuonekeranizo nzachilendo, koma kondwerani popeza kuti mulikumva zowawa pamodzi ndi Kristu kuti podzaoneka ulemerero wake mudzasangalale kwa kukulu. Anthu akakuchitani chipongwe chifukwa cha dzina la Kristu ndinu odala, chifukwa ndiye kuti mzimu wa ulemerero, mzimu wa Mulungu wakhazikika pa inu. Pakati panu pasakhale ndi mmodzi yemwe wogwa mavuto chifukwa choti wapha munthu kapena waba kapena wachita choyipa kapena walowelera za eni ake. Koma ngati mumva zowawa chifukwa chakuti ndinu a Kristu, musachite manyazi, koma mulemekeze Mulungu chifukwa cha dzinalo. Nthawi ndiye yafika yoti Mulungu ayambe kuweruza anthu ake. Tsono ngati chiweruzocho chiyambira pa ife, nanga podzafika pa osamvera uthenga wabwino wa Mulungu, ndiye kuti chidzakhala chotani? Paja mawu Mulungu akuti,
ngati wolungama yemwe adzapulumuka movutikira, nanga munthu wochimwa wonyozera za Mulungu adzatani?
Nchifukwa chake anthu amene amamva zowawa monga Mulungu afunira adzipireke mmanja mwa mlengi wawo wokhulupirika ndi kumachitabe ntchito zabwino. 1 Petro 5. Tsopano ndili nawo mawu akula mpingo amene ali pakati panu. Ine mkulu mzawo ndinenso mboni ya zowawa za Kristu, ndipo ndikuyembekeza kudzalandira nawo ulemerero umene uti udzaoneke. Mawu angawo ndi awa: wetani gulu la nkhosa za Mulungu zimene zili mmanja mwanu. Musiyaziyang'anire ngati kuti wina akuchita kukuwumirizani, koma mofuna nokha monga momwe afunira Mulungu. Musagwire ntchito yanuyo potsatira phindu lochititsa manyazi, koma ndi mtima ofunitsitsa kutumikira. Musakhale ngati mafumu odzikuza potsogolera anthu amene muyenera kuyang'anira, koma onetsani chitsanzo chabwino kwa nkhosazo. Ndipo pamene mʼbusa wa mkulu adzaonekera, mudzalandira mphotho yosafota ya ulemerero. Inunso anyamata, muzimvera akulu. Ndipo nonsenu khalani wokonzeka kutumikirana modzichepetsa, paja mawu a Mulungu akuti,
Mulungu amatsutsa odzikuza, koma amakomera mtima anthu odzichepetsa.
Nchifukwa chake mudzichepetse pamaso pa Mulungu wamphamvu kuti pa nthawi yake adzakukwezeni. Turani pa Iye nkhawa zanu zonse, popeza kuti Iye ndiye amakusamalirani. Khalani odziletsa, khalani maso. Mdani wanu Satana amakhala kuyenda uku ndi uku ngati mkango wobangula kufunafuna woti amudye. Mulimbane naye mutakhazikika mchikhulupiriro, podziwa kuti Akhristu anzanu pa dziko lonse lapansi nawonso alikumva zowawa zomwezi. Koma mutamva zowawa pakanthawi, Mulungu mwini amene nthawi zonse amakukomerani mtima, adzakukonzaninso na adzakukhazikitsani pa maziko olimba. Ndiye amene adakuitanani kuti pokhala limodzi ndi Kristu mukalandire ulemerero wake wosatha. Iye ndiye mwini mphamvu mpaka muyaya. Amen. Galatayi ndalembetsa Silvano Mwachidule. Ndimamuona kuti ndi mʼbale wokhulupirika. Ndafuna kukulimbitsani mtima ndi kuchita umboni wakuti kukoma mtima kwenikweni kwa Mulungu nkumeneko. Chifukwa cha kukoma mtimako, limbikani. Anzano amumpingo wa ku Babiloni akuti moni. Maliko mwana wanga nayenso akuti moni. Mupatsane moni mwachikondi. Mtendele ukhale ndinu nonse amene muli ake a Kristu.